Banyarwanda muteze amatwi Radio Impala, tubanje kubasuhuza kuri uyu mugoroba ku bufatanye bwa Radio Impala n'ikinyamakuru The Rwandan. Twatumiye Bwana Faustin Twagiramungu wigeze kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda hagati ya 1994 na 1995, ubu akaba ari umukuru w'ishyaka RDI Rwanda Rwiza, bivuze mu rurimi rw'Icyongereza Rwanda Dream Initiative. Akaba n'umukuru w'impuzamashyaka CPC, ni ukuvuga Coalition de Parti Politique pour le Changement, ikaba ihuriyemo amashyaka RDI Rwanda Rwiza, RDU, ishyaka PPC akuri n'ishyaka FDLR. Kuri uyu mugoroba twifuje kuganira nawe kugira ngo tumubaze ibibazo byinshi bijyanye n'amakuru amaze iminsi avugwa, mbese agerageze kuduha ibisobanuro birambuye ku bibazo Abanyarwanda benshi bibaza. Bwana Faustin Twagiramungu, mbanje kubasuhuza. Bwana Twagiramungu, twinjiye mu kiganiro nyirizina. Mu minsi ishize, ni ukuvuga tariki ya 30 Gicurasi uyu mwaka, habaye umuhango muri Kongo mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru, aho abasirikare ba FDLR barenga 100 bashyize intwaro hasi imbere y'amahanga, ndetse icyo gikorwa cyarongeye kiraba ejo bundi muri iki cyumweru dutangiye, nabwo abasirikare ba FDLR nabo bashyira intwaro hasi nanone muri Kivu y'Amajyepfo. Ese ko FDLR iri mu mpuzamashyaka CPC muyoboye, nka perezida wa CPC atubwira uruhare impuzamashyaka CPC yaba yaragize muri iki gikorwa?
Uruhare CPC yagize muri iki gikorwa nta gipimo dufite ngo tuvuge ngo bigeze kuri uru rwego, ariko urwo ruhare rwo ruriho. Ruriho kubera ko kuva aho CPC tuyishyiriyeho twakomeje gukorana n'amashyaka yigize, birumvikana nyine ko twakoranye na FDLR. Iyo nshinga turayimenya kandi mu by'ukuri turayisata kwa diplomasi. Nkaba rero nibwira ko icyo twakoze bisa naho byatanze umusaruro twari twizeye, kandi akaba ari umusaruro ushimishije. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga amahanga ubungubu yamenye ko FDLR yakoze akazi ko kurinda impunzi muri Congo, ariko ko igihe kigeze ko mu by'ukuri nabo bamenyekana mu rwego rw'amahanga, impunzi ziri muri Congo zigasubira iwabo i Rwanda, zikajya mu buzima bundi, bakava muri ya buzima bw'amashyamba. Bityo rero kuba baragize intwaro hasi, numva atari ikintu umuntu yakora wenyine, ntabwo ari ikintu cya FDLR yonyine, ni ikintu cyahuriweho n'amahanga, kandi isubiza ikibazo cyawe na CPC yabigizemo uruhare.
Bwana Twagiramungu, dukomeje, iki gikorwa cya FDLR cyo gushyira intwaro hasi mwatubwiye ko ari intambwe ishimishije, intambwe amahanga ashyigikiye. Ese mufitiye ikihe cyizere amahanga ko atazabataba mu nama? Ni iki kigiye gukurikiraho mu rwego rwa politiki nyuma y'ibi byo gushyira intwaro hasi?
Natwe abo tuvugana b'abanyamahanga cyangwa se ibihugu by'amahanga ubajije, ariko bakavuga bati ni ikihe cyizere twagirira FDLR, nawe uti ni ikihe cyizere FDLR yagirira amahanga? Ibintu rero ubungubu ni magirirane, ndagira ngo nyuma y'imyaka 20 abantu bose bagomba koroherana. FDLR yigeze gushyira intwaro hasi, barayizingiriza barayirasa ikamina yirwanaho intambara, nubwo yatwaye abantu benshi ariko FDLR isa naho yatsinze. Rero noneho izakurikira urwego rwa politiki, ntabwo ari amacenga yakozwe mbere, ni uko ibintu byagomba gusobanurwa, abantu bakavuga icyo bashaka kugeraho mu gihugu cyabo, n'igihugu cyabo kikerekana ko hari ibimenyetso kugira ngo abavuye mu mashyamba ya Congo baba ari abarwanyi, baba ari impunzi zisanzwe, barebe ukuntu babaho mu gihugu cyabo mu mahoro. nibyo byo numva ko politiki yo igomba kunonosorwa ku buryo bugaragara amahire yakomeza gukoreshwa muri iyi myaka 20 abantu bata uruvugiro nibyo bita espace politique ukubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu nta buriho amasamu y'abantu atwarwa nta bimenyetso bigaragara bitumye atwarwa uretse gushyiraho amategeko ataratoriwe na rubanda bityo ibyo nibyo byerekeranye n'umutungano nako n'umutekano nk'ibyo kunyereza rubanda ibyo byose bigomba kumvikanwaho mbere y'uko mu by'ukuri izo mpunzi zisubizwa mu byazo cyangwa se zisubirizwa mu gihugu cyabo iyo rero niyo politiki numva kuko ikomeye ntabwo bizoroha ariko tugomba kubiharanira tukabiha imirwano ndetse ni ukuvuga sinayumva imirwano ni ukuvuga guhagarika gushyira hasi intwaro yagumye gusobanuka kugira ngo abanyarwanda babyumve neza ko guhagarika imirwano no gushyira hasi intwaro bitandukanye abantu bo muri FDLR n'amahanga abishaka n'abugabo babishaka basanze ari byiza ko bashyira intwaro hasi kandi kuko igihe cyari kigeze uti kubera iki nuko kuva mu mwaka w'1996 FDLR yakomeje kurwana ku bantu b'impunzi kugeza magingo aya ngaya muri uko rero kurinda izo mpunzi habaye imirwano itoroshye bahiga abantu nk'abahiga inyamaswa hari habayeho intambara y'inkotanyi kugeza igihe yica abantu 300,000 b'abanyarwanda b'impunzi b'abahutu hanyuma haza kuba ibyo byitwa ngo kimya ya mbere kimya ya kabiri izo ntambara zose zarwanywe na FDLR kandi mu by'ukuri yarazitsinze ikindi ni uko haje kubaho n'ibindi bita umoja wetu ni ukuvuga ko hari ingabo zivuye mu Rwanda zigafatanya n'ingabo za Congo kugira ngo barwanye abo bantu na iyo ntambara nayo barayitsinze bikaba rero bigaragara ko iki gihe kigeze nako igihe kigeze kugira ngo abantu bumvikane ku buryo babana mu gihugu akaba ari nayo mpamvu amahanga byaba ibihugu bya Afurika nka SADC byaba se ibihugu by'ibihangange nka Amerika ndetse n'Ubwongereza bose barahagurutse bati ni byiza ko mwumvikana mugashyira intwaro hasi abantu banyu tukareba uburyo twabashyira mu byo bita cantonnement hanyuma tukareba n'uburyo twabafasha noneho mukumvikana n'u Rwanda ku buryo mwataha nkaba rero nibwira ko gushyira intwaro hasi zo kuvuga ko FDLR yatsinzwe ariko ni ku buryo bwo kumvikana ku zindi ntambara zagiye ziba ariyo za kimya ya mbere na kimya ya kabiri na umoja wetu izo ntambara bagiye bazitsinda kandi bakarengera rubanda naho ngaho rero ngira ngo abanyarwanda bakomeze bajye bumva uko ibintu byagenze ko ibyo FDLR yagiye iregwa ko ngo ari ukwica abagore no kubasambanya no kwiba rubanda ntabwo aribyo byari byabazinduye nyana nubwo aribyo bari bashatse guteza imbere ikindi abanyarwanda bagombye kumva ni uko nta muntu ushobora kuba mu mashyamba atagira isambu atagira ibitaro atagira aho umwana yiga atagira dispensaire atagira ahahinga mbese ariyo we yatungwa n'iki ni ukujya mu bita agasoroma imbuto kimwe n'inyamaswa ibyo rero abo bantu babibaye mu myaka 20 nkaba nibura ko igihe kigeze cyo kubibuka no kubafasha umuntu ukuntu bava muri kariya kaga twese impunzi twese uko turi hamwe tugashyira hamwe tukareba uburyo dusaba ko twabana mu gihugu cyacu abo tubisaba nabo bakabyumva batyo kubera ko igihugu atari icyabo igihugu ari icy'abanyarwanda nicyo navuga kuri iki kibazo cyo gushyira intwaro hasi cyagize akamaro kandi kikaba gishyigikiwe n'amahanga
bwana Twagiramungu uyu munsi mu rukerera habyutse hari imirwano hagati y'ingabo za Congo n'iz'u Rwanda no na nyuma ya saa sita iyo mirwano yakomeje n'ubu ntabwo turamenya niba yahagaze cyangwa igikomeza ese iby'iyo mirwano ivuye muri kariya karere ntabwo bishobora gukoma mu nkokora ibi bikorwa bya FDLR byo gushyira intwaro hasi
uteze iyo ntambara udashaka ko FDLR yagera kuri ibyo bikorwa byayo byo gushyira intwaro hasi no kugira ngo abanyarwanda batahe ntabwo rero ari Kongo ishaka ko FDLR iguma muri Kongo n'impunzi, ahubwo utashaka ko FDLR n'impunzi bagaruka mu Rwanda niwe uteza iyo ntambara. Ngabariye nibwira ko mu by'ukuri reka tuvuge ko dushyize mu gaciro intambara iramutse ikomeje, birumvikana ko icyo gikorwa nacyo cyaba cyahagarara, kuko ntabwo abantu bari mu mashyamba ya Kongo banyarwanda na FDLR bazataha mu gihugu kirimo intambara, icyo nawe urabyumva. Ngabariye nibwira ko gashoza ntambara yagombye kuyireka, iki gikorwa kigakomeza inzira yacyo kugeza igihe abanyarwanda batahiye mu Rwanda rwabo. Iyo ntambara numvise bayivugaho, kariya karere kakomeje kubabaza u Rwanda rushaka iteka kugira imipaka rukayijyana muri Kongo, barabyindikanye babyerekana ku makarita, barabirwaniye kugeza na n'ubu. Ngabariye nibwira ko ibihugu byo muri kariya karere k'ibiyaga bigari bagomba kubwira u Rwanda ko rusigaho rushaka guteza intambara, rushaka gufata ibintu bya Kongo baca ngo bapfa ngo imbibi, nirusigeho bakora inama n'ibindi bihugu bemeza uburyo abanyarwanda n'abanyekongo bashobora kubana mu mahoro. Kandi abanyekongo ntabwo banga abanyarwanda, ahubwo kuva intambara ya FPR yatangira n'ibibazo byatangiye gutangira. Nagaruka kuri iki ngiki bitaga CPGL, iyo kigikomeza ngira ngo ibintu biba bigeze kure. Ngaba rero nifuza ko intambara yahagarara, igikorwa cya FDLR kigakomeza, intwaro zigashyirwa hasi, imishyikirano ikabaho, abanyarwanda bakumvikana, abari mu mashyamba ya Kongo n'abarwanyi muri ayo mashyamba bagataha iwabo i Rwanda. Njye ni uko mbibona.
Tugarutse kuri icyo kibazo, mu rugendo rwanyu mwagize mu minsi yashize mu gihugu cya Tanzania, Tanzania akaba ari kimwe mu bihugu bigize SADC. Mu minsi ishize byavuzwe ko igihugu cya Tanzania gishobora kuba gifite uruhare runini cyane mu gikorwa cya FDLR cyo gushyira hasi intwaro. Ese icyo gihe mwari muri urwo rugendo mwabikomojeho cyangwa n'icyo gihe byateguriwe?
Ibyo by'urugendo ingendo nagiye ngira ntabwo ari ngombwa na kuzisobanura. Icyo nzi cyo ni uko muri iki gihe politiki iriho igomba gusobanuka neza, kandi iyo politiki ngira ngo n'ibihugu by'ibihangange byarayisobanuye, nuko hari bamwe batabikurikira. Perezida Obama mu madiskuru yagiye asoma menshi, ingiye yasomeye muri Ghana, hari ahantu yavuze ko ibibazo bya Afurika bigomba guhabwa ibisubizo by'Abanyafurika. Abanyafurika ubwabo nibo bagomba gusobanura ibibazo bafite kandi bakabishakira ibisubizo. Muri iki rero cyo kujya muri Tanzania ngira ngo abantu bagomba kumenya ko ari igihugu cy'igihangange mu karere turimo, hagakurikiraho wenda igihugu cya Afurika y'Epfo n'igihugu cya Angola, kandi uko ari bitatu biri muri SADC. Nkaba rero nibwira ko ibi ngibi byo kugira ngo barangize ikibazo cya FDLR n'imirwano yagiye ikurikirana abanyarwanda muri kariya karere kugeza igihe abateje iyo mirwano bishemo abantu 300,000, ibyo bintu bigomba guhagarara. Nagusubiza rero mvuga nti ingendo twagiye tugira ni uko icyo kibazo ari cyo kintu cya mbere twakomezaga kuvuga cyarangira gite, kugira ngo abanyarwanda bose n'abatari mu mashyamba ya Kongo n'abandi bari mu mahanga batahe iwabo i Rwanda. Nkaba rero ntabwo nakanje indimi aho ngaha, ibyo n'ibibazo twagiye twigira hamwe n'abantu bajijutse n'abantu bakoze iperereza rikaze muri kariya karere bakamenya, akaba ari nayo mpamvu hagiyeho uriya mutwe bita Brigade d'Intervention kugira ngo ibibazo bikemuke. Kandi kuko abonye ko byatangiye gukemuka kuva M23 yatsindwa, nkaba nibwira ko bizakomeza bityo n'ahandi bagashyira intwaro hasi, amahoro agahinda mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane dutangiriye kuri Kongo. Ubwo rero nagishubije ngira ngo kuba naragiye muri Tanzania ntabwo nari ngiye kwisobanura mu bindi bibazo, ariko nari ngiye kumva inama batugira kugira ngo tuzakemure ibibazo dufite mu karere wacu.
Bwana Twagiramungu, tukiri mu by'ingendo, amakuru yageze ku kinyamakuru The Rwandan avuga ko abayobozi b'impuzamashyaka CPC babarakiriwe n'abayobozi b'Ubufaransa muri Quai d'Orsay, ni ukuvuga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa mu minsi ishize. Ese byaba ari ukuri? Niba ari ukuri, mwagenzwaga n'iki?
Kuvuga ko kubeshya ari ukuvuga ko twagiye muri Quai d'Orsay, ibyo twagiyeyo ntabwo numva ko twanabitindaho. Hari ibihugu by'amahanga numva bigomba kujya bikurikirana bibera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu bibazo byerekeranye n'u Rwanda na Congo. Tugomba rero kubisobanurira ibyo bihugu, cyane cyane ibihugu bigize ibyo bita akanama gaharanira amahoro ku isi, nibyo bita Conseil de Securite. Ubufaransa rero urabizi, biri muri ibyo bihugu. Ku Bufaransa buri hafi y'Ububiligi igihe niho ntuye, n'abandi turi kumwe abenshi bari muri Afurika y'Epfo, ariko n'abandi barahari. Icyari cyo tujyanye rero ni ugusobanura uburyo twumva ikibazo giteye cyerekeranye cyane cyane na FDLR, n'icyerekeranye na FDLR n'abanyarwanda muri rusange, hamwe na politiki y'u Rwanda. Nkaba rero atari ngombwa gusobanura ibyo twavuze byose, n'ibyo batugiriyeho inama, ariko ntituzahagararira aho ngaho. Tuzajya mu Bwongereza, tuzajya muri Amerika, tuzajya no mu Burusiya nibiba ngombwa, ndetse tujye no mu Bushinwa, kuko ibyo bihugu biri muri Conseil de Securite muri ako kanama bigomba kujya byumva ikibazo cyacu, aho kugira ngo bumve abahagarariye u Rwanda i New York bafite uko bakibona kundi, mbese bakibona ku buryo bwa gikotanyi. Bityo rero nkaba nibwira ko ikibazo cyawe nawe cyo ni cyo, nkaba numva kugisubiza ari uko nguko, kereka niba wumva hari udashize ipfa wari ugifite.
Icyo kibazo wenda twaba tugicumbitse, wenda twazakivuga mu minsi iri imbere, ariko dukomeje ku bindi bibazo. Wakomoje ku cy'uko utuye mu gihugu cy'Ububiligi, bihita binyibutsa ikibazo kijyanye n'umutekano wawe wegeze gushaka guhungabanywa mu minsi ishize, inzego z'umutekano w'igihugu cy'Ububiligi zigakora igikorwa cyo kubarindira umutekano. Ibyo bikimara kujya mu binyamakuru, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi Bwana Robert Masozera yaganiriye n'ikinyamakuru igihe.com, akibwira ko icyo gikorwa ari ikinamico, ko ari ibihuha mwaba mwarakwije kugira ngo Ababiligi babarinde ngo kandi mumenyekane cyangwa uvugwe cyane mu binyamakuru. Ese aya magambo avugwa n'umuntu usanzwe muziranye, kandi amakuru atugeraho avuga ko tabyaye mukajya kumuhemba, mwayavugaho iki?
Ayo makuru ngira ngo ni ukubeshya, kuko ntabwo nigeze mbikora, ntabwo nanagera kwa ambasaderi Masozera. Icyakora ambasaderi ndamuzi, muzi ari umwana muto kugeza abaye ingimbi, ntabwo ibyo nabihakana. Ariko ku byerekeranye n'akazi ke, ngira ngo akazi ke agakora neza, kuko we akurikiza inama abamutegeka bamugira. Politiki y'Inkotanyi ishingiye ku kinyoma, itaza gushingira ku kinyoma, nta n'ubwo baba bageze ahangaha. Ni uko muri iyo myaka yose 20 ntabwo abanyarwanda batagize kugira ngo bakinyomoze, ariko abagifitemo inyungu bagakomeza kurengera. Ntabwo rero natangazwa n'uko yavuze ko ngo njyewe nahimbye. Ntabwo nigeze mpimba, kubera ko tubabirigi ntabwo nigeze mba ari kurwara, nabonye umubyeyi wanjye kumbwira ko ubuzima bwanjye bushobora guhungabanywa ndetse nkaba nabigomba. Aho rero nta kinyoma kusi. Iyo nza kubahamagara mbabwira nti hari ibintu wenda nabonye bibyari ikindi numvise yitwaza ngo ntibagumye, ikimubwira se ko batahagumye ni iki? Ni uko ngomba kugenerwa mbivuga se ko baje. Ntabwo rero icyo ngicyo nagitindaho, naguhakanira gutoko bimwe na bimwe ari impuha. Ntabwo Masozera ambasaderi w'u Rwanda ku giti cye bwite ari umuntu mubi n'umuntu mwiza, ari ukuyerekeranye n'akazi ke numva nta kindi yavuga. Ugomba kuvuga ibyo bashebuje bamutegetse, niko bigenda. Iyo umugaragu w'umukuru w'ibwami ugomba kumvira, iyo ukaba niyo utabura umugaragu w'umukuru w'ibwami, ushobora kuba uri n'umukemuzi w'ibindi ukora akazi bakubwiye. Ibyo rero numva nta kintu nabikoraho kindi, bajye bareka uburyo bwo guteta cyangwa se ngo bashinyagure. Gusa ubuzima bwanjye navuze ko nzarindwa n'Imana, n'aba bandi bashobora kuza kuko bakaninda, ariko nyagasani rurema nizakomeza kunamburira ibiga byayo ngatsinda bishoba mbiga magambo na nishite banabwira ku iki kibazo.
Bwana twagira mungu mu minsi ishize kuvuga tariki ya gatanu kamena uyu mwaka bwana perezida wa repubulika Kagame ikoreye urugendo mu karere ka Nyabihu mu majyaruguru y'u Rwanda, noneho yavuze ijambo ryatumye benshi bibaza byinshi, aho yakoresheje aya magambo akomeye cyane wenda nayabasubiramo. Yaravuze ngo ibi mujya mwumva abantu bavuga ku maradiyo ngo abantu bafashwe ngo bafunzwe ngo babuze, ahubwo turaza kongeraho, usibye no kubafata turaza kujya tubarasa ku mahwa y'ihangu rwose. Ayo ni amagambo yavuye mu kanwa ka kanapoka perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Mwebe ku ruhande rwanyu aya magambo muyaha ubuhe buremere, muyafata gute, mwayavuga kwiki?
Yewe rero kuri iki kibazo cyo kuvuga ko abantu baraswa nk'inyamaswa ngo bakaraswa ku manywa y'ihangu, nagira ngo ngire abanyarwanda n'abanyarwandakazi batwumva ko iyi mvugo y'ubwicanyi atari imvugo igomba kuva mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ahandi ni umubyeyi, agomba gutanga umutekano mu bana arekura cyangwa se arera. Nibwira ko Perezida Kagame bamugira inama, cyane cyane bamugira inama barimo abaminisitiri ngo bakomeye cyane bitwa nka bamusomije musi n'abandi nkabo, bari bakwiye mbere y'uko ajya kuvuga imbere y'imbaga nk'iriya ujya bamubuza kuvuga amagambo nk'ariya yitira ubwoba. Ntabwo abanyarwanda bakeneye gutera ubwoba, ubwoba barababaye bihagize ku mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kugeza magingo aya barapfushije, batarapfushije bavuga ngo mu byabo intambara, n'ubu ngubu abantu baracyababaye. Niyo mpamvu tuvuga ibibazo by'abariya bantu bari muri Kongo, ibiro byo kwitwaza ngo hari abantu bacumbikira bene wabo ngo azajya barasa ku manywa y'ihangu. Abazarasa ntabwo ari abazaba baje bacumbikiye, bazajya arasa na bene wabo babacumbikiye. Kandi si bo gusa, aravuga ngo hari abantu ngo bagenda basesera ngo bakagira no ku murwango w'igihugu, hariya ko wumva we ngo afite nk'umutekano ukaze, abo bantu baragenda bakagira bakagira hariya ku murwa w'igihugu arebahe, abantu be babarebahe. Ibyo rero nkabagira ngo umuperezida uvuga ko ari umwicanyi yagombye kwegura, cyangwa se atakegurwa atakwegura akeguzwa. Njye ni uko mbyumva. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere ku mwaka, Perezida Kagame ibintu byose twarabirebye yahamagawe n'abihaye Imana, abihaye Imana bumva ijambo abihaye Imana baremera avugira muri urwo rusengero amagambo atari amasengesho, ahubwo amagambo yo kwishimira umuntu yari amaze iminsi 12 yishe yishimye cyane. Avuga ko rwose kuba umuntu yapfuye bimushimishije, ageze imbere y'abazungu dore ngo kubere ngo atabatinyara bita Davosi mu Busuwisi ahindura imvugo kada urumvaga namwica ngo ariho ngusigiye yamwisha. Kandi ubwa mbere afata amagambo yayo akazi yo kwica, si ubwa mbere. Ubundi yigeze kuvuga ku itariki ya 7 ukwezi kwa 4 umwaka itariki nk'ubujura kuzayibagirwa ahantu i Murambi muri Gikongoro bagiye kwibuka niba buri mwaka ngo babazwe n'uko ngo abantu ngo bagiye muri Kongo batabarashe ngo abice ngo bamare, akaba ari nacyo barenga abafaransa ngo abafaransa ngo batumye abantu bambuka batabishe ngo bamare. Ariko banyarwanda banyarwandakazi koko umuntu nk'uyu ari igihugu nk'uyu buryo se bwo kutuma afite impuhwe. Perezida Kagame niwe yarafunze abantu, ntabwo ari bafunze undi muntu, ariko imvugo afite mu kanwa ntabwo ari imvugo zubaka ni imvugo zisenya. Ntiyumvikane n'abanyarwanda yibagirwe ko yishe kubera ko bazamuhera imbabazi, ariko arakwiye gukomeza guca imigani avuga ko badashobora kumwicira ku icumu akabamara. Nkaba rero njyewe mu by'ukuri ayo magambo y'iterabwoba kuko amashusho arabyerekana, iyo rero mu maso y'abaturage baba bafite ubwoba kandi bagakoma amashyi bakamwenyura kubera baca umugani w'ikinyarwanda ngo uburuko ujye ukagwa neza. Ntabwo rero nakomeza kuvuga amagambo menshi kuri iki kibazo, gusa biteye agahinda, biteye agahinda kubera ko umuntu wamenyereye kumena amaraso iteka yumva yakomeza kuyamena, ariko tumaze kurambirwa. Abantu barishwe muri byumba amezi 90 birakomeza. Ibyabaye muri Nyacyonga abantu miliyoni hafi bahunga, ababica muri 93 bakaza buzura imbere y'umujyi wa Kigali, ibyo murabizi. Abantu bapfuye ikibihumbi navuga 180 nubu ntawubibaza, ntawubibaza. Hafi 300 muri Kongo za raporo zaranditswe, ariko ntawubaza umuntu ukuntu yabishwe. Abayobozi bishwe harimo perezida wa Repubulika na perezida Repubulika y'u Rwanda na perezida w'Uburundi, nabo bari bari kumwe. Ibyo bintu imyaka 20 bishize bamwe baca imigani ngo ni abahutu ngo babishe, sibyo se? Abo bantu rero bose bapfuye bagomba kubarwa ku gahanga ka perezida Kagame. Ahubwo Imana yamuhaye imbaraga zitangaje, ngende ngabo sinasinzira. Rero nawe umenye adasinzira kubera kurara acura imigambi nk'iyo yo kurimbura Abanyarwanda. Nkaba rero ngira ngo iyo mvuvu ntikongere, kandi niba ikomeje kongera Abanyarwanda ariko kuki Abanyarwanda sinumva ukuntu bagomba kumera nk'intama? Sindyumva. Uwo muntu abantu bagomba guhaguruka babyo ari ngombwa bakava mu nkweto, bakavana nako ibirenge mu nkweto bakazimutera. Nta muntu ufite uruhushya rwo kuvuga ngo yakwica abantu. Abo bagome bagomba kugenda bagaterwa gerenade bajye babarasa koko. Ariko gukanga abantu uvuga ngo nza ngo tuzica abantu ngo ku manywa y'ihangu, reka ndekere aho kuko n'amagambo mfite gukomeza kuvuga ibyo bintu by'ubwicanyi, kuko ntabwo ejo bitazanambama ugasanga nanjye nsigaye mvuga ngo
Bwana Twagiramungu wigeze gukomoza ku bijyanye na n'igihugu cy'Ubufaransa. Mumva n'imvano yahise tariki ya wigeze gukomoza ku bijyanye n'Ubufaransa n'ibyo Leta y'u Rwanda irushinja kuba bwaragize uruhare ngo muri Jenoside. Binyibutsa ikiganiro cyabaye tariki ya 7 Kamena uyu mwaka, hari kuwa gatandatu. Ikiganiro cy'imvo n'imvano cyari cyateguwe n'umunyamakuru wa Yusuf Mugenzi wa BBC. Insanganyamatsiko yari ibyo nyine ngo by'uruhare rwa Leta y'Ubufaransa muri Jenoside. Mu batumirwa muri icyo kiganiro harimo abashinja Ubufaransa habwa na Tom Ndahiro, bivugwa ko ngo yanditse ibitabo ngo akaba n'umushakashatsi ku bijyanye na Jenoside. Hakaba umudamu witwa Yolanda Mukagasana, nawe ngo wanditse ibitabo byinshi, akaba ngo yaratanze n'ubuhamya mu manza nyinshi. Hari namwe, hakaba na ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana wabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa ndetse akandika ibitabo, nawe akaba ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri guverinoma wayoboraga. Icyo kiganiro abantu benshi baragikurikiye bibaza byinshi. Ese kuri wowe icyo kiganiro cyagusigiye iki, ugitekerezaho iki, wakibonye gute?
Uko nakibonye nuko Abanyarwanda baracyarimo ibice bibiri bidashobora kuzumvikana. Hari igice gikomeje kugendera ku kibazo cya Jenoside, kuma Jenoside yabaye nk'ikintu cy'igikoresho mu buryo bwa politiki mu gihugu. Abantu rero bakigenderaho, nabo bato mu batazi ibyabaye mu Rwanda bagiye ari bato kimwe n'abandi bashaka kuvuga amazina, bazi iteka bashaka kuzinzika amateka y'igihugu cyacu, bakabwira amahanga ko bababajwe no kuba barabaye mu makambi gusa no kuba abatutsi bari mu Rwanda barashize. Ngibyo ibintu bafite mu abari mu Rwanda rero. Nabo nka madamu Mukagasana Yolanda, hari aho usanga ashaka kuvuga ko we ibintu byose abizi, ku byabaye byose abizi, akaba abizi nk'umututsi kazi, ko abandi nta bwenge bafite ahari, ko ntacyo bazi. Iyo mvugo rero igomba guhinduka, kuko Mukagasana we ntiyavuga amagambo menshi, ababaye i Kigali baramuzi nk'uko byamugendekeye muri iyo ntambara, abantu bose barabizi. Ariko nyine ku bazungu bari nahangaha mu Bubiligi, mbona irwacuzaho ibinyoma. Ibyo babifata batyo, kandi umuzungu abaza, muzungu upfa gusuka amarira gusa, akumva ko agomba kugirira impuhwe, kandi ntabwo bazungu bashobora kwemera ko umuntu ashobora kubeshya kugeza igihe aribura. ibibazo bikomeye dufite ibibazo bikomeye cyane kuri iki kibazo rero abantu basigaye bakoresha jenoside nk'aho ari intwaro gutsinda nk'aho ari intwaro ya politiki nk'aho ari intwaro yo kwereka abahutu ko ari nk'abantu mbese b'ibicibwa ko ari abicanyi kabuhariwe n'ibyo abo babwira rero nabo bibacengeramo kuko umugani wa mufaransa w'umwanditsi nyabuntu Voltaire yaravuze ati uzabeshye uzabeshye ariko byaba ikinyoma bitaba ikinyoma hazagira igisigara abantu bazakomeza gutwara mu mutwe nabo rero niyo takitike bakoresha icyo navanyemo rero ni uko tutatumye kumvikana reka ngaruke kuri iki kibazo abo baragira bati abafaransa ni abicanyi ngaba bajenisi abafaransa niba ari abicanyi baba bapfiki n'abatutsi ko abahutu bo n'abatutsi dufite ibyo bapfa kutubizi mu mateka yacu bo abafaransa baje bati babaye abahutu ku buhe buryo baba interahamwe bashaka kurimbura abatutsi ku buhe buryo ni iyihe mpamvu nta n'umwe wigeze ayivuga bose baraza ngo hari abanyamakuru ngo banditse ngo ibinyamateka hari abandi ngo banditse ngo ibitabo ngo nabo barabivuga nawe uvuga ibye baragenda bagashingira ku byanditswe n'abo bantu binjiji nabo ntabwo kubera ko ari abazungu babyanditse bibaye ukuri ibyo gisho bayandika turabizi ibyo bari abantu banyandikaho ndabizi ibyo abazungu rero banditse bavuga ko bene wabo ngo bavuze ko ngo bene wabo b'abazungu b'abafaransa bari mu rwanda ngo bagiye mu bintu bya jenoside bakayitegura ejo bundi perezida wa repubulika we muri ibyo by'imihango yo kwibuka hashize imyaka 20 ati ntabwo ari no kwitegura gusa bafashije abahutu kwikora bya bintu biteye agahinda ariko yewe rero kuri icyo gihe cyo kubeshyera abafaransa ntabwo nshobora kubyemera kuko ibintu byabaye byinshi nari mbirimo n'umunyapolitike mbireba n'amaso yanjye iby'iminsi ijana sinabirebye kubera ko navuye mu rwanda tariki ya 19 tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane ariko narakurikiraga abafaransa ni bo ba mbere bavuze bati mu rwanda hari jenoside ni ngombwa ko ibihugu byatabara babivuze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe magana cyenda 94 bivugwa na minisitiri jupe uwo muntu yagiye kuvuga ibyo bintu inkotanyi zo muzikotana zivuga ko jenoside yarangiye ko badashaka ko abantu baza gutabara abatutsi basigaye n'abandi banyarwanda bitwaga ibyitso by'inkotanyi barabyaza kuko icyo bashakaga ari ugufata u rwanda none rero batangiye kujya bazana utuntu tw'udutabo tutambaye agaciro ngo abafaransa ngo bakoze ibi ubu perezida nawe ati kugira ngo nkomeze nereke abanyamerika bamfashije gufata igihugu ntabwo bahakana ko batamufashije kuba baramufashije ku bintu by'amayeri bo nibo ba mbere babanje guhakana ko nta jenoside iri mu rwanda b'abanyamerika ibyo kagame ntabwo yabihakana nawe ndetse icyo gihe yize kubihakana avuga ko nta jenoside ko abanyarwanda bose ngo barimo kwicwa unyumvire ariko none ubu ngubu babonye igihugu cy'ubufaransa nicyo birirwa birinyogoreraho cyaratwishe cyafashije abahutu cyazite ese ko ngo baje kwica abatutsi ngo bakagira kurwana n'abatutsi mu buri bise ubwo ni ubwo ari iki kibazo kiri cyane cyane ni gute noneho bagiye nyarushushe bagakiza abatutsi ibihumbi icumi na koko ikindi bacyo bababaje ngo ni uko mu bafaransa ngo barabereretse ngo abanyarwanda ngo barahunga ngo bajya muri kongo iyo bagiye yose bari guhagarara rero bakaza mukabaruha mu kivu ni ibyo bagapfa bikarangira igihugu mukagifata mwenyine niko nicyo abo ngabo bumva bashaka ngaho rero nibwira ko iki kibazo cy'abafaransa cyo ntabwo nagitindaho ibyo kwirirwa bavuga ngo kanaka yanditse ibi kanaka yanditse ibi bigeze aho ngaho bati nta nubwo ari abafaransa muri rusange nta nubwo ari na guverinoma y'ubufaransa ngo gitera ngo n'abasirikare be ntabwo umufaransa bashobora gukora ibintu nk'ibyo ntabwo ubufaransa ari dikitature nk'iri mu rwanda ngo yavuze ngo mitera ntabwo atakoze kugira ngo batabare abatutsi asaba ko hajyaho turikwazi yumvikana ndetse na perezida Museveni ibyo bintu ni ibintu bizwi ariko ntibabivuga ko bagiye gushyiraho ingabo bagaca umurongo aho inkotanyi zigarukira naho abo bantu abandi b'abarwanyi bo muri guverinoma yari iriho abo bita ngo ni guverinoma y'abatabazi bagira aho bahagarara kugira ngo bumvikane ibyo bintu ntabwo inkotanyi zabyemeye none rero ngo abafaransa ngo baje ngo kwica ngo abatutsi ugasanga harimo n'abafaransa nabo b'ibigoryi baza bahimba ibintu ngo bagiye ngo bagarika ngo n'abana ngo ku muhanda ngo babakorere ibya mfura mbi ibyo bintu ni ibintu bitangaje ariko gusebanya nk'uko kurasanzwe muri politiki nk'iyi ngiyi y'abantu badafite inshingano zo kugira ngo barengere rubanda. Icyabo ni ukureba imikiro yabo icyo bavana muri iyo genocide, ko bakomeza kuyikoresha bashaka kwigira nk'Abayahudi. Ni ibintu bitangaje nuko biteye n'isoni n'agahinda kuba Abanyarwanda twese twitwara gutyo kuri ubwo buryo butandukanye, ntabwo byumvikana. Nyamara nayo ubusa abana batumuza kumuje kubacengeza mu ayo mayeri bazagira aho ngaho babyange bashake ukuri kandi babane mu mahoro. Ngaba rero njyewe naravuze ibyanjye, nuko abantu bakomeza kubeshya bishya. Reka mvuge akangaka k'umujournaliste nahuye nawe iyo najyaga gutanga timonyaje kuri muri 98 igihe wari ministre w'ingabo witwa Kiles yari yakoresheje commission d'information agira ngo yumve ibibazo byo mu Rwanda. Basanze nta genocide abafaransa bagiyemo, ntayo bateguye, basanga nta niyo bakoze. Ariko icyo nzi cyo nuko jyewe umujournaliste mbere y'uko njya kuvuga yarambagurikije ati ngwino nkubwire, sinzakuvuga izina. Urengera abo ngabo bavuga amagambo ngo bakoze ubushakashatsi, dore ko genocide yapimwe n'abahanga bavuka mu Rwanda batarigeze banabibyiga banabyigira. Umujournaliste ati rero ati nagira ngo nibajya kukubaza rwose ubere Imana rwose uvuge ko abafaransa bari bagiye bagira ibintu bibi muri ya genocide. Naramureye mu maso mubura ko njyewe ntashobora kuvuga ibinyoma. Turangiriza aho ngaho ndongera n'inzira muri sare njya kwicara nari nicaye. Ibyo bintu rero by'abafaransa bari kubwo butabo n'ibintu bya politiki yabo ushaka gusebanya, ntabwo dushobora kubyemera. Kimwe n'abaperezida Sarkozy nawe waje mu Rwanda ngo mbese ngo n'ibyakozwe ngo na ya guverinoma ngo ya perezida Habyarimana. Perezida Habyarimana yari yarapfuye hanyuma asiga guverinoma igenda ikora ayo marorerwa. Ntibajye bareka rero, nongere mbisubiremo. Iby'abanyarwanda kimwe n'iby'abanyafurika, ibibazo byabo bigomba kuzajya bibonerwa umuti n'abanyarwanda nyirizina. Ntabwo ari ba mukagasana bajya kubwira abazungu ibintu ngo bongere babyandike ngo nicyo kizarangiza ibibazo byacu. Ntabwo ari abashakashatsi batigeze babyigira nka ba Tom Ndahiro bazajya baza kubeshya rubanda ngo nabyo mutubyemere. Tugomba reka mbikurikire kuko nagira ngo nagize iki. Tugomba kwiyemeza twebwe nk'abanyarwanda tugashaka icyo twise inama rukokoma abanyabyaha bakarigwa, tukabagirira imbabazi cyangwa se tukabahana, tukiga icyo kibazo cy'abafaransa tukacyumvikana twebwe ubwacu. Apari tete kujya kuvama mu dutabo tw'abantu n'ubugambo bagiye basuka hirya no hino mu binyamateka muje kwereka rubanda ko hari ubwenyuzi. Ntabwo ubwenge bwa kinyarwanda nibwo tuzagenderaho, ntabwo ari ubwenge bwa gishakashatsi mu mpapuro z'abazungu. Icyo kibazo ni ukunguko nyinshi
bwana twagira mungu tukiri kuri icyo kibazo. Uriya mudamu Yolanda Mukagasana hari amagambo yavuze ati mu gihe FPR yabwiraga amahanga ko genocide yarangiye ko nta banyarwanda bo gutabara basigaye, hari mu matariki 20 z'ukwezi kwa kane. Muri kiriya kiganiro uriya mudamu yatsindagiye koko koko ngo nta batutsi bari basigaye ngo uretse bake bihishahishaga. Ese we ni kubyumva cyangwa ibyo uwo mudamu avuga nibyo?
Ibyo uwo mudamu avuga si byo, kuko inkotanyi zakomeje gutera urujijo hamwe n'abazungu bari barafatanije bari aho ngaho mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu, cyane cyane abo muri Croix Rouge baba banditse ibintu by'ibinyoma. Ibyo turabizi nubwo tudafite uruvugiro. None se niba avuga ayo magambo ko ariko byagenze, ya miliyoni bahora barata yapfuye mu gihe kingana iki? Ariko abantu bafite ikinyoma kweri. Ukageza ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane uvuga amagambo nk'ayo ngayo nk'uko abantu barangiye, abitwa ba polisi, abitwa ba dusayidi, abitwa sinzi n'abandi, ntibabihuzagara bakagenda bamamaza ngo genocide consomme ngo byararanye ngo ntabwo bashaka umuntu ujya kubatabara. Ibyo bintu ni amahano. Bakavuga ku matariki 29 z'ukwezi kwa kane koko. Barangiza bati hapfuye abatutsi miliyoni koko, abandi noneho ngo bacishije bukeya bati hapfuye abatutsi 800,000. Ariko icyo kinyoma mujye mukibeshya abazungu, mwongere mwambuke mufate inyanja mujye kukibeshya abahinde, muzamukane no mu Bashinwa. Ariko twebwe turi Abanyarwanda tuzi ibyabaye muri kiriya gihugu cyacu. Ikintu twebwe tumazaga no gukura, ntawe ubitwigisha rero Mukagasana nta mateka ashobora kunyigisha, cyangwa Tom Ndahiro wari muri Tanzania nawe ntacyo ashobora kunyigisha muri biriya byabaye mu Rwanda. Ibyo rero ikibazo cyawe uwo mudamu Mukagasana ntiyandike ibitabo bye, ntabigirire mu nyungu uko abishaka, ariko naho abantu amahoro bareke gukomeza gucuruza icyo kinyoma kubera ko gishaje. ikirima cy'imyaka 20 kiba gishaje nibarike tubane ntawe uzahakana ko batutsi batapfu ariko nibarashaka kubyambika undi mwenda abanyarwanda batazi cyangwa bajyambika amateka batazi nabonye bandika mu binyamateka byabo ngo umusaza ngo yatandukiriye nibajya kuvuga amateka ngayakomeze nyavuge kubona abantu b'abasazi batinyuka bakabwira abazungu 1959 ngo babayeho jenoside nta soni ngo irakomeza kugeza 1994 ariko bahutu bakora ibyo bintu ubusa abasazi aharira ntabwo ari abahutu n'abasazi bazi ubwenge bakoze revolution sociale 1959 bazi icyo bashaka kugeraho bavanyeho ubwami 1961 bazi ko bashaka gushinga repubulika iyo repubulika yo irakayakoraho babuze n'uyihirika ngo tumenye ko ibyo bakoze atari byo ngo rero njyewe ntakwirirwa muri ibyo bintu sinzi ko nzongera no kuvuga kuri ibibazo nk'ibi ngibi cyangwa se kujya kuri radiyo kujya kuvugana n'abanyabinyoma ntabwo nakomeza gusobanura icyo kibazo kuko kije numva hari byinshi umuntu yakivugaho kandi iminota mu mfite akaba y'imike igatuma tubivuga twibuka nta mpamvu
Bwana Twagiramungu mu gusoza iki kiganiro cyacu ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange ni ubuhe butumwa waha abayoboke b'impuzamashyaka ya CPC by'umwihariko
reka ntangire ku bayoboke b'impuzamashyaka CPC ni ukuvuga bari mu mashyaka twashyizanye hamwe turashaka ko n'andi mashyaka yifuza ko u Rwanda rwagira amahoro kandi twese tukumvikana ari uko yashyigikira umushinga wa CPC wo kugira ngo tuzabone uburyo bwo gukorera hamwe bose ibibazo tukajya tubicocera hamwe ntabwo ikidushishikaje ari ukumenya ingufu z'abayobozi ba CPC ikidushimishije ni ukumenya icyo CPC igamije ikindi rero kubyerekeranye n'abanyarwanda bo turagira ngo tubabwire ko kugira ngo abanyarwanda bazabane neza ni ugukurikiza imigambi yagiye ikorwa abantu barahita ariko amagambo ntapfa ibintu by'ubumwe bw'abanyarwanda bigomba kuba inshingano ya buri wese ibintu by'amahoro bigomba kuba inshingano ya buri wese ibintu bashima bavuga ko ngo byakozwe n'u Rwanda muri iyi gihe ngo by'amajyambere nabyo bigomba kuba inshingano ya buri wese bityo rero amahoro n'ubumwe n'amajyambere mu mibanire y'abanyarwanda ni inshingano ikomeye cyane twari kuvuze kuva kera ariko n'ubu tugomba kuyigarukaho ntabwo rero guhagarika jenoside no kuzana amajyambere ari byo bigomba kuba indirimbo gusa turashaka ubumwe bw'abanyarwanda tugataka n'amahoro mu banyarwanda ni iryo jambo ngewe narangiza
murakoze bwana Twagiramungu iki kiganiro muduhaye tukaba tubararikira ko mwajya mudufasha cyangwa mukitaba ubutumire bwacu igihe dukeneye ko muganira abanyarwanda banyarwanda abanyarwandakazi mwari muteze amatwi radiyo Impala muri kino kiganiro cyari kiyobowe na Mariko Matabaro turangirije ahangaha tukaba tubararikira gukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu byaba ari iby'uyu munsi byaba ari ibyo mu minsi iri imbere tunabararikira gutanga ibitekerezo kuri ino radiyo ni radiyo yanyu kugira ngo dushobore gufatanya kugira ibitekerezo bitandukanye byuzuzanya kugira ngo dukomeze gutera imbere muri demokarasi no kugerageza kuzana demokarasi mu gihugu cyacu murakoze
Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, okay, we are trying to have fun in the meantime. Come take a walk on the outside, let me kiss you hard.
From the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.